one blood, one Zambia, one nation. Get ya kui paya na ifi fya fuma kui. La toi ishivo kuruwa efo toi ishiveje temweko. Oh, fya fuma kui. Aye. Get ya kui paya na ifi fya fuma kui. La toi ishivo kuruwa efo toi ishiveje temweko. Oh, fya fuma kui. Aye. Umutende, piposa umutende. Umutende. Umutende, umutende, tikosa umutende, umutende, tikosa umutende. Many years ago, twalife wino, chinshika nshicha isamo, mulifwe mulwanishwa isamo. Stop killing your own father. Stop killing your own mother. Stop killing your family. Twaka nenkondo, twaka nempasase. Twaka nonugudi, twaka namapanga. Tulefaye chite mwiko no mutende. Watch out. Stop fighting your own brother. Stop fighting your own sister. Stop fighting your own family. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende.
Come.